musicblog.co.
As I travel down Hussein, the road, Bailey.
Lord, keep me from all evil. Lord, keep me.
As oh, fuck. I travel
down the road. New age got it
Listen.
Going on.
Yeah.
Nikutala tina kamba koba vini
yeah.
Leka nikuuze vote stika ni vampiri
yeah.
Pali anawina apanje alimu power. Hat fixing a fixing alimu power
yeah.
Makituna heavy atafuno chita retire. Hize tika niko tika liwa pasa fire. Kepi anataba lebo noenda ku Nexus. Kamba kaviti unkuunga kuleko ka Lexus
yeah.
Still stronger pama shota chema chorus. Teze na Devi but ina heavy he left us. Robeto kunikani laka feature. Nina seka che, and then I moved on. Anything can happen in my new dawn. Otherwise kuno bonse tiriche. Na bakai bariche. Kuna pwela new wave. Unayo inveka che. Kuliva fana bakari kuno.
Yeah. Nivambiri vichitika mundu wanga. Yeah. Thank you for always having my back, G. For that I'll forever be grateful. Batibanja bonse benezo tandiza. Swaman chita recognize. Swaman kamba no nikamba mutushimi tuwao. Mulungu chende azio. So I wrote this letter for you. Yeah. Otherwise we still bump into your music, G. Chinchako ichi. Yeah, Vela.
Let's go.
Sini zakaleka ya maleta kukulembela. Kukuuza vene vichitika peti endela. Bambiri vana chama kuno vene wenzo lembela. Kulipe angalembe monga mwene wenzo lembela. Inena TAP hapa tirilak. Mshua uli proud kwe uliri mundu wanga. Wish wenzeko kuona vintu mweva chinjila. Mapitreyo ungaseke vantu mweva chinjila. Yo maps hapa njava tamangisa. Sembe wenzeko sembe muva tamangisa. Barafu vama tiringana chena emiti. Bagai bafuna titi bweza young energy. Competition, jealousy na envy. Nikulimba ngati ni musocha waku navy. Pali muzo siniziva vevi chitika. Nima muona chepa media nishi ya pikika. Chumani kuila kumutima wazi. Sembe wenzeko sembe vena kusiva pita mulivi njivewe putama. Vena ke vena chuti bali che. But sembe venzela kama ningi ngati wenzeko. Sembe na ya washeta kunda rama za wa KMP. Yeah.
Huko kwa mene ulili nifuna uzive. Oh, I just wanna let you know.
Sembe mitima za isebe na mzikala zo kondwe.
Tima kuyewa. Tima kuyewa. Tima kuyewa.
Otherwise wabasala waiche.
Kuima monga iwe bano wanko bestu
yeah.
Tima kuyewa.
Missy homeboy.
Tima kuyewa. Iwe tima kuyewa.
But once bitch tika na reason so chini chako ichi.
Ipintu na nomba bine chitika. Nipili mbapile
tutuka. That's why nakude mbele ile.
Ipintu na nomba bine chitika.
Kutini kuze kwa cheve bitch tika.
Tima kuyewa.
China kala cheni chalo chochinga na bati.
Tima kuyewa.
Shasha na. H-Mark nae anapanga lebo yake. Kaya vana yamba na vichani na wanzake. Kuli drama bantu vana salangana. Clio kudefu chamu kaya alikutinana. Priska alina muana pama piti ni kudiala. Haoneka chimu panga bize chimu diala. Story singa sile kosa kamba Johnny C. I wish wenzeko sembe vina waziwonela. No firinga magapu ya jayene ya mashotela. Nirina peni ya kali kuvipushinga. Vena popi vana nkala ni masinga. Kuna tandizo kukwene tina chokela. Wishi vanga musapote mwebenzo kusapotela.
I wish blog.co.
But chalo china mela meno mtuanga. Shout out to everybody who's been vibing to the music. It's in chano it. This is a letter to BJ. Vena JB at Bwanji.